wani binaadam amriitka naatin ishiya ishin akini fer olte bultit irrafed waan hin beek ishiyaanu namsa midaasine beli jireen isa dham aminnen waan hin beek ishiyaanu isirra baya jir duub innin ishiyaanu isit dhiyaan fed waan imam isa irran hadir bubaas ka imamsu irran anaabsiinen samar namsatentinan argen nu dandeenne namsaten ufin samaru ammo waan dandee nu hin samar ishiyaanu mam waaqa irra kiirre nam waan gudiyoon nu baasaaf erk kiirri dansa waat nam nu baasa fed kiirtu atin jiree mashaal arget barsiis dhufa jirkas nu siittim nam nu baasa dhuf oonno waan iseni eebbise hori keessene nageetkanina